Manye bieno mukama tachauliza tuyayanya kanyeko si chakwasa buliro bulumi owekike kikambwenze newe mpoloma kitange tashampuna kuzibu nnyo gwatwetibira ekyasa kino gwasooka mubato mungiri rusago okubye rivaso okugyayo abakyayonka obuzibu gwe gumu okufunganya abakadde wano lukonvu waddala mpaawo anavumula lulina ebbeetu lunaawuka nembeebweru ne lwegirisa nga mpaawagana nako kigambo kya nnaku ensi etulazaawo eno vugaliva nsooba ngenda mu maaso lulimi lwange oddobonka n'engeri ng'eno lwe njagala n'okukira enkofiira ensooka ku mubiri mu byambalo ewange mulabba ekyona atuwubya zaayooyo ow'engeri ezo ekijambulanga zino zajja wagika mu mbeera ly'enteeko fene twetagulira empya mwe tuzaalwa nate lwaki olulimi lufuuse ekita kyasanyusa feke nnyini tulufudde ekidiba omuugwa nga buli ayagala n'ensolo tuzisanga omwo ne tubeera nga ffe ensi mwe tutakyazaalwa nvugaliva nsooba tugenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa feke nnyini tulufudde ekidiba omuugwa nvugaliva nsooba ngenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa feke nnyini tulufudde ekidiba omuugwa buli asobola ajja kuwa ekirowoozo wano tuwulirize ennyo mbakadde n'abaana tuzuula ekiri twawula mbagwira ffe tufune n'ennyo tetugatta wano mu byenjatula nze kyemmanyi ekiyinza otukola enjawulo kulamuseera ddonya nokuleemaamu n'abuuza agandi nti ndi marungi batyo buli omu amanyi bunoobuko n'obuddo juzimba wano ŋŋenda muzeebweru nzigukidde London natuuka ne Germany obwongo nasimbulaana bwanjawulo naye bali bandoga olugambo nze bwe luba olungereza ddala lubeera olwo n'owe Germany ng'ali mu lwabobwe okukyusaamu mpoza beera yambagwe ffe empuunyiwunyi ezizungira gye tutalidde bibanja okuva mu bajamaika nnaggukira Cairo kibuga ekikulu eky'ensi gye bayita Misiri olwabwe balusinza ngeri ya ddiini gwe muwazimwe bayita okwogera n'omukama ngeraageranya ebyawano n'ebyemisiri bayizi ba yunivasite bannambula nnyo nnyo baava Uganda naye babangukira mu lw'emisiri ezaawano tuzifudde ebidiba omuugwa gye bayita sama nnimi z'abazungu kwekw'omusana mu mbeera y'obudde lwe ntuuka ku lukalu lw'emisiri n'ensanga enjawulo okugwa gye mbeerweka bakuŋŋaana nnyo mu bifo eby'enjawulo ne bayita omukungu ddala ow'amaanyi n'abatendeka okwagala ensi yaabwe n'omuta kugamba nti teri nsi esinga eno ffe tuvugaliva nsooba tugenda mu maaso ggwanga lyaffe oddobonka n'engeri ng'eno bannange n'ebifuuka ekibuuza digida ne tubeera nga ffe ensi mwe tutakyazaalwa nvugaliva nsooba tugenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luki lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa feke nnyini tulufudde ekidiba omuugwa nvugaliva nsooba ngenda mu maaso olulimi lwange oddobonkana nga luti lwonna ne lufuuka ekita kyasanyusa feke nnyini tulufudde ekidiba omuugwa nvugaliva nsooba ndikulwa mu maaso ennimi z'ensi yange oddobonkana nga ziti nze nzira emu kulozoolera ng'ente wateekwa okuba ekikyukamu ku nsonga eno obanga ne baawa nsolo balina ezaabwe ez'obuzaaliranwa ziyita ennono ez'enjawulo ani yali awulidde ente boggola ng'embwa mwabategeera ne mulemu okwekakasa ezammwe Yazibu wa desimanya na julira Musango kuna jokendo poza Tugendo kwezi libangira mizobe wanu Tulimi shivyo tuwe kakasaru tunakozesa Na mjinga ya soka mbaifu bandange Okukwate migo kuluku virabana Bubeni mibabanguli ya mzungu Omwana na babutunga enyi olulimi lwabowe Ndimu matiza ntio yobwa marutu soma Ntarwe bakubira siruro chusa nyeza luno Chebava batwe gana mwa marozi soma Kuvaka babwe kulisiza mzewe Sabo ntege bulungi sivu mirira nzungu Nimizaba gundu futu zagala nyonyo Na eche chivagano tufisiza kate Urwa foku someze zangabana Ndiyoke mtu na uzezo kumbara mazamazi Eze misai mitabike mizira bufona budu Abajo kusura masanga na badu Baku tuwaranga rwa mpaka ya garubono gana Nemize jechiri samanyi ndaba javeo Nijicha jivuna ama wanga garuwe Wanote jari watu aliva dembe fe Mulimi lwago simio yogereza mogeze Wandi kulembe denka lala zavaiga Jibu vane wenka na weba kuitani wanu Mkwe yogera kowe tusoka manya Mkwanga lyongara mbulule nsibuko Sichogeza nkiso wali wabantu wano Habakuru dala mibine miaka Navu ya atasula kulamburu lambozi Dakika pili nga javikiriza bintu ati Zenda bange bintu bino tubikoza fucho Penomo na nkoro mchori no musoka Zino ndio za fetwe uza uliza buerere Mweka kasenimiza mwe muziwe ne kuchitiwa Nemulioka msoma ne mutoka neyo simanyiwa Okukubuze wa mwengo ya nukula taboya Nemwe diviza mchio buvone nsibuko Nebio kuru sebe mbio babu zenjatula Tukuzansi afo watu jerega chitivya Okudabada mundi miabadama na bakedi Basebei mwa ganda na banyoli Chitulinga fene nsima tutachazarua Tukuzansi afo watu jerega chitivya Okudabada mundi miabadama na bakedi Basebei mwa ganda na banyoli Chitulinga fene nsima tutachazarua Tuline mikoro wane wafe chenja uro Munga chigambo kuwa saachi wangu wanyonyo Okuva mkuogereza utugendo chara Tuto kwanjulo kuwa ilu msigono kuzisa Mwona fe ya kengu kengu ireza wini Kasu zekati ya mbu wangu wabuchamani Ova ukulie mbuzi mbu kumi wumwana Babu yogera ucha na fetu waga rubi manya Tuzika tuwagi nyimbe tuwarula abana Tuwa ulevicha masiro kumararu Tulinevi kaa ye miziro no obupio Era tuvola gana wano kutangire vive Evi obu wangu wabio na tulimunsenso Wanga mje gendo kwesi biyabazina Emi bara mugendo jite mbutu Nezi tukunge mboga muziti abule muogora Anti mwezo na muzita ngomezi fuga Orulimi empajo kweto ololele bintrevyo Gwe muyondo ogunyweza nokuonde ndabika Era ensanda ge kugiro bufo bwensenso Munonya chabu gagache chisinga chino Echatu gemuliru okuva mu ngalo za Mungu Mutandiko kikubako obululunga mwe Musa musa mwo kutongo zengu ira nati Dini cheso mwaba tese zenseno Wabula baso mamuli nengeri jemuli ya senti Ena yoso nge sasuli wovude Kunimizi suli na wano kusuka muatano Kuna baku ikizo wakufuti ankashi jose Vifubio buvu na njizi wanchi bachashi fe Okiwe ya kenku korulimiru wabobwe Ngachimenya na teko butawanuza kuzibu elu Na ulira bakaya nilokule mbele nseno Ngataina rulimiru waramburu rangai Enjo gera biri nga tanka nila mulu wabandi Dero na avu yanga na ava ulira tebafude na yu Oyo chechere wajaba busembiria Mbukundi muive zafe zabali akochi Obo uruwa jaja uruwa chitumbavu Ngende babazo kuseje mkopa za mfukumura Uliadi wago urulimirwe mkafi Njo gere inyangu oba muri azamanyu Chitanga ale chumuli sobu zari lanwa
Chimu chijabikiriza toku chifure nzikiza
Chimu chijabikiriza toku chifule nzikiza
Lula ambiki mpiso limited wogerewa Omuaga nyavuno mweto waziruba ule njatula Luku tundabu luka yukanye chifa mkoko Sote luli na cheruli mwaku walu uliruwa ne mukama
Mwani mzimbe vyo mbivu gaviga na kuweka Omuche kaliruwa banina bebei Abituma manya babera zarwa wano Mukama wandise mutu erezo mlokozi Ni michezo
Nyini chigwa ya chiwebu urabanande Teri agenda kufamu nsizabandi Ujo tutende kukua galibi ya feo Kumulimu kwa feneri betu nazara Obanga neba wansolo vajineza we Na kugambie tebanga ntebo kora ngambwa Feza fene tuzifule bidibo mugwa Uwera nga fensi mefutachaza wa
Njakuda nzikati zensongeno Ngampulide chibamba kulembeze na bafuga Atebe nkezo buwangwa na aba na timi Nimi nejeza sivuka njapiwa gamba mada Njakuda nzikati zensongeno Ngampulide chibamba kulembeze na bafuga Atebe nkezo buwangwa na aba na timi Nimi nejeza sivuka njapiwa gamba mada Aba nkumire Gari vanso watu genda maso Orulimi lwango domonka nangaluchi Runa nerufuke chita siasa nyusa Feke njini tulufute chidi omugwa Mvugari vanso watu genda maso Orulimi lwango domonka nangaluchi Runa nerufuke chita siasa nyusa Feke njini tulufute chidi omugwa